trip of music. Yazan sack, tolly glamalanga. Angisafuna ukuhamba ngithatha mina ngisuka kude now. Hey, noma ngikwenzile amaphutha adala ixola, moya wami awukhuleki mungekho eduze nam. Inkinga indlela yothanda ngifundiswanga, thatha ungenzo wakho vele ngiyakufanele. Nothando nalo sangakhula, sikavumela amaphutha amancane asehlukanisa. Bambo lwami mina ngifuna ukukhula now. Noma bengathini mina ngikhethe wena. Yaza ngisakutholi kulamalanga, yaza ngisakuqondi kulamalanga. Yaza ngisakutholi kulamalanga, yaza ngisakuqondi kulamalanga. Cela ungixolele mangonile, angeke ngikhone ukulahlekelwa nguwe. Yaza ngisakutholi kulamalanga, yaza ngisakuqondi kulamalanga.